Baby, baby, hey, you're my only one.
Madness.
Fantastic, baby.
Wazuli wake na mapenzi haya, yani kwa mwendo wake wa mikogo. Shepu kisura, yani fulu mapozi wanje. Yuma sinura, akicheka kamwanya tawile. Na kinyi shebetua, kwa upolo tasema mwaliwe. Beatanga wazigua, ame mixi na langi mzaile. Afanani na pana wala, woshi watekino. Ama kwini otama wala, jeje watayamo. Yani anavyo waka, waka, ukimuna. Yani anavyo waka, waka, tasamulake. Yani anavyo waka, waka. Yani anavyo waka, waka. Ndiyo lile umbona na lilo limba gadas baba. Mana na minisha kuwa mtu mzima sasa baby na itaji wae. Dansi baby, go down baby my lover. Inuka kwone olivo fresh my lover. Mwone figa kiuno mwenda wako na vyoji kata kata. Macho sigino ukicheka mindo na tapa tapa. Dancing baby, go down baby, my lover. Inuka kwone olivo fresh, my lover.
Yende na vyo waka, waka, ukimuna. Yende na vyo waka, waka, my lover. Yende na vyo waka, waka.